Kenya Cane, the iconic Kenyan spirit that's smooth and triple distilled. Toast it twice with a Kenya Cane. Order now at ke.thebar.com and celebrate every moment with the greats. Excessive alcohol consumption is harmful to your health. Not for sale to persons under the age of 18 years.
Najua unaniona nangangana na pambana ukujua la nichoma ona Leo na habari fupi naomba niseme nawe chapo najua unayona baba we amani lile tunalopewa hawa ndo linalo tusababisha haya mana sielewi Nashanga mtu anakuchukia bila sababu Anachotaka kila siku pate tabu Mbio kila siku kwa babu Ona oh Ulisema riziki mafungu saba Wameshindwa kungoja diwa na kaba Wengine wanangoja maliza baba Ona oh Ulisema riziki mafungu saba Wameshindwa kungoja diwa na kaba Wengine wanangoja maliza baba Ona oh Niepushe na ya walimwengu nisije tumbukia Niepushe na ya walimwengu nisije tumbukia Pesa nani, hivi pesa ndo shetani Au sisi ndo mashetani sielewi Ona, asa hivi mzazi anauwa mwanae Kisa utajiri mengine badae Dunia ina mengi la mengi ya kutema tu Sasa hivi mwenye haki ana haki Wenye haki wa mili na malaki Wa miogo wa kutisi bati wende wapi Vifo vya leo vimekuwa sherehe Ukifanginyo nafata mchele Wengine watalia wengine kelele Mana litamani iwe hivo Ulisema riziki mafungu saba Wanashindwa kungoja diwa na kaba Wengine wanangoja maliza baba Ona oh Ulisema riziki mafungu saba Wameshindwa kungoja diwa na kaba Wengine wanangoja maliza baba Ona oh Niepushe